نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تدغلبي مكتغة موغم بلا نزا تفسير مغمغا سورة إجا سورة بوحا ndipo lero tikhala tukambirana aya iyi imene ikunena zoti bada audhu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmani rahim alam yajidika yatiman faawa. Tathauzo la aya imene itu lilimotele kodi sadakupeze uli wamasiye ndipo adakupatsa pokhala pabwino, kodi sadakupeze iweyo mtume sallallahu alaihi wasallam mbuye wako Allah subhanahu wa taala sadakupeze uli wamasiye ndipo adakupatsa pokhala pabwino? Mtume sallallahu alaihi wasallam adali wamasiye kuyambira pachiyambi, kutanthauza kuti ku mwana wake. Popeza bambo ake adamwalira iye asadabadwe, mayi ake adamwalira iye ali ndi zaka zisanu ndi chimodzi 6. Kenaka gogo ake omwe ndi Abdul Muttalib adamutenga ndi kumamulera kufikira pomwe mtume sallallahu alaihi wasallam adakwanitsa zaka zisanu ndi zitatu zomwe ndi 8. Ndipo amalume ake Abu Talib adatenga udindo womulera kufikira pomwe mtume sallallahu alaihi wasallam adakwanitsa zaka pafupifupi 50. Abu Talib adamuonetsera mtumiki sallallahu alaihi wasallam chikondi kwambiri kuposa so chikondi chomwe bambo angaonetse pa mwana wake. Izitu zinkachitika kwa wina aliyense amene adamulerapo mtumiki sallallahu alaihi wasallama, ankamuonetseratu chikondi chapamwamba kwambiri kuposa chimene kholo limaonetsa kwa mwana wake. Komano zosenzi zidali zochokera kwa Allah subhanahu wa taala kuti wina aliyense amene angamuone mtumiki sallallahu alaihi wasallam asino ankangotengeka ndi chikondi, ankakhala ndi chikondi pa mwanayi, ankamukonda kwa basi kuchokeraso pasi pa mtima. Mwaya ina yotsatira pamenepo Allah subhanahu wa taala akunena kuti wawajadaka dhallan fahada. Tanthauzo lake limoteli, ndipo adakupeza uli wosazindikira makamaka kwambiri malamulo a Qur'an nakuwongola pokuzindikiritsa Qur'an. Hasadalandile utumiki mtumiki sallallahu alaihi wasallam sankazindikira zambiri zokhuza dini, kotero kuti Allah subhanahu wa taala adamudalitsa yeyi pompatsa utumiki choyambirira. Chachiwili ndikuti adamphunzitsa china chilichonse chokhuza dini, komanso ndi kumuonetsera njira yomwe angagulitse ntchito kuwaongolera anthu ku dini ya Allah subhanahu wa taala. Ndipo mwaya ina ikunena kuti wawajadaka ailan faaghna, ndipo adakupeza uli osauka kufikira adakulemeletsa. Ndipo adakupeza uli osauka kufikira adakulemeletsa. Kusonyeza kuti munthawi imeneyo kumayambiri loko mtume sallallahu alaihi wasallam adali osauka, adali ndi usiwa, adali ndi umphawi, komano Allah subhanahu wa taala adamulemeletsa kumpasa chuma. Mwaya imeneyitu Allah subhanahu wa taala akumulankhula mtume sallallahu alaihi wasallam kumukumbusa za mtendele umene Allah subhanahu wa taala adampatsa mtumikiyo poleledwa ngati mwana wamasiye upanda chuma. Kenaka Allah subhanahu wa taala ndikumudalitsa ndi chuma, senzati anadusabe mmavuto osiyanasiyana. Ndiye komano Allah subhanahu wa taala amamuyang'anirabe mu nthawi imeneyi, mu nthawi ya mazuzu imeneyi, kupezeka kuti Allah subhanahu wa taala adazanchosera mtumiki sallallahu alaihi wasallam kumuchotsera mavuto osiyanasiyana amene adali nawo.